Whatever you like, this is more than hip hop. Boy, what's on your lip? Unanijua, unanisikia? Ni binamu yako once again. Another 4 minutes for funk. Na mako challenge. Kama kawa, huh?
Nyama choma da, so kila kitu ni juacho. Nipo kitambo na nayona tuwa yo mambo. Binamu, show me some love. Binamu ndo jina la mchezo, nyama choma na so kila kitu ni juacho. Nipo kitambo na nayona tuwa yo mambo. Binamu, show me some love. Binamu ndo jina la mchezo.
Ona na walk kama champion, talk kama champion. Watu wangu waliswa na fam kwa mini don. Mwenye mbinu za medani na miaka mingi jeshini. I'm the one man nami,
the one man nami.
Mini amati mchangani, sema tu sijastukiwa. Mgode unaotembea jingo na shindo kwelewa. Usiseme na juu hata uswazi na fagiliwa. So kinita brother many watu wa shindo kwelewa. Sio gangsta, sio wangsta, ni hustler kabisa. Kwenye biashara masawe kama professor. Nirushe na mkwanjangu wane unavyo kwa kipusa. Teche kwa na bongo nzima kama utaniona kibisa. Watu na kima zao wamemegwa vicheche wao. Sembuse kigweri mwenzao. Tusigombane vicheche, huo ni urithi wa kwetu. Yote nawezekana peku peku wa unavyatu.
Nyama choma na so kila kitu ni juacho. Nipo kitambo na nayona tuwa yo mambo. Binamu, show me some love. Binamu ndo jina la mchezo. Nyama choma na so kila kitu ni juacho. Nipo kitambo na nayona tuwa yo mambo. Binamu, show me some love. Binamu ndo jina la mchezo.
Nasema tu nasema, sio lazima hata mwelewe. I'm so ahead of time. Acha tu nizungumziwe. Kama huna bahati mbaya, huna bahati kabisa. Utataka uniwe tukianzisha na mikasa. Mini msafi kama pesa mpya. Sivishe waza upya. Wazo la kwanza la demu wako baada mwaka mpya. Sifanyi mupa kanwe na plan B. Mindo B, hiba majina madastari. Na peri bado nzi B. Full moon underground, fire hiding in the wood. Don't hate the player, hate the game, don't be mad. Usifanyo binafsi kucha ulipo pomeno. Ndo mana lirusha vicho lipo zidisha maneno. Siku wisha kabla kwanza, ni mungu panga. Mfwasi ya jua njio, naenda mwanzo soke tanga. It ain't easy being king of the city. Ni DSM finest, still your cousin, sio gope.
Nyama choma na, so kila kitu ni juacho. Nipo kitambo na nayona tuwa yo mambo. Binamu, show me some love. Binamu ndo jina la mchezo. Nyama choma na so kila kitu ni juacho. Nipo kitambo na nayona tuwa yo mambo. Binamu, show me some love. Binamu ndo jina la mchezo.
Easy Bimbi B undani ya building. Imbia masela bia na wembia mabinti. Binamu mfano jiga kwenye mashab na lipa. Nataka sio nitaka na kikisho na megeko. Demo kisema na nchukia na manisha na nzimia. Kichache kinikimbia mwacha tarudia na lia. Walisha tabiria kwamba takufa tajiri. So punguze ni maswali na kwa kaba tabivuli. Of course I want it all vya mbuwa na jiwa kali. Tukishindana babu mekumbwa na jali. Unene wango chana nao. Yani biashara zako nyama choma na choki la kitu ni juachu. I'm the name of the game. Mtu na ikima zake mara moja moja. Suti ukinikuta unikumbuke. Ukigundua kuali data kwa mwonyesho tupu mkwe. Utamwangalia vipi.
So kila kitu ni juacho. Nipo kitambo na nayona tuwa yo mambo. Binamu, show me some love. Binamu ndo jina la mchezo. Nyama choma na so kila kitu ni juacho. Nipo kitambo na nayona tuwa yo mambo. Binamu, show me some love. Binamu ndo jina la mchezo.
Sini lisema whatever you like. I'm a good Charlie. Come on, Kawa. Yabi. You know I love you, boy. This is more than hip hop. Sawa, sawa. Alan, unani soma. Yeah. Log out. Log out. Log out, yo.